Yeah. Oh la la la, oh yeah. Mafia. Mbingu na dunia vije vishikane, wabadili mchana usiku wa manane. Wakitaka tuwachane, watupige mapanga baby tufe tuzikane. Suna jua la kujua, sasa wali mungu mima tunambia nini. Na wakitaka kukombia, mbie baby wewe ndo anijua mimi. Na vile vipengele sunge hama, lingengi ya maji lingezama. Walikuvu wangu wakachutama, ukasema huniachi ukangana na mimi. Bezini kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Bezini kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Ulala Huni bebe Nimechoka
Tumeshinda vikwazo tangu mwanzo. Si rahisi mamilo kuishi na umaneo. Wanatamani kudharau, niseme nimepanda dau, kisa nikusahau wewe. Wangemiliki mbuga, wangeisha tufukuza kama wanyama mbele. Tule miogo, tule daga, gari wa kuchoma na vinguruka. Tuishi vile tunavyotaka, binadamu hatuwezi kuwaridhisha. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari.
Oh nana, Honey baby,
Hey, to the beloved, this is when I work classy. It's your homeboy Kusa. Classy.